Come in a mi bed kama unataka game. Jump in a mi bed kama unataka game. So me in a my girl, poki pepeta pepeta. So me in a my girl, poki pepeta pepeta girl.
Aina maga, aina ma, aina ma, aina maga, aina ma, aina maga, aina ma. Jage ju roju girl them now bend bend. Aina maga, aina ma, aina maga, aina ma, aina maga, aina ma. Jage ju roju girl them now bend bend. Tuna spin. Na mayeng, unaifil, get your ring, we got a deal, na kupenda real, hini ya wakali yani, mabenten, nisha cook, nisha load kama gun, ukizungusha we mhot kama fan, chesa chini ni pepete kama fan, yeah.
I love you, you.
Kumi na mi bed kama unataka game, jumpi na mi bed kama unataka game, so mi ina magyal, poki pepeta pepeta, so mi ina magyal, poki pepeta pepeta girl.
Aina maga. Aina ma, aina maga, aina ma, aina maga, aina ma. Jage ju roju girl them now bend bend. Aina maga, aina ma, aina maga, aina ma, aina maga, aina ma. Jage ju roju girl them now bend bend.
Mrembo, itabidi umelegeza kama mlevya changa. Sauti chini weka uongeza ma. Kutoka juu nimelowa paka machozi. Na mwaga chini kama hukumu ya koti. Umeinama na kupa supporti. Umeseti na kupa lagoti. Uko crazy na supi ya njoti. Dani bila hodi.
Kumi na mi bed kama unataka game. Jumpi na mi bed kama unataka game. So mi ina magyal, poki pepeta pepeta. So mi ina magyal, poki pepeta pepeta girl.
Aina maga, aina ma, aina maga, aina ma, aina maga, aina ma. Jage ju roju girl them now bend bend. Aina maga, aina ma, aina maga, aina ma, aina maga, aina ma. Jage ju roju girl them now bend bend.
Toto mkali, ana maringo, ena mdai, nifunge pingu. Eni na like, ukifanya mazingo. Bile wabeba zingo, sina budi mpunje shingo.
Me love you to new girl, bend over. Do your thing, my baby, take over. Me give you hit songs, turn up again. Check it, me, do it for me.
Aina maga, aina ma, aina maga, aina ma, aina maga, aina ma. Jage ju roju girl, them now bend bend. Aina maga, aina ma, aina maga, aina ma, aina maga, aina ma. Jage ju roju girl, them now bend bend.
Kumi na mi bed kama unataka game. Jumpi na mi bed kama unataka game. So mi ina magyal, poki pepeta pepeta. So mi ina magyal, poki pepeta pepeta girl.
Monju Empire, to make a funga.